Mwizenge.
It's a tribute to you, brothers, who've gone to rest.
Exclusive
rest
from ZambiaTunes.com.
It's a baby boy fuse. Nanga wa iwe idefi, himatenga tseva moshe. Idefi, weva zaushe tekela. Idefi, idefi. Abasuma tabakokola. Yasenda vene pizza iwe tabakokola. Yasenda vene halubusu tabakokola. Yasenda jochi vangu tabakokola. Numba yasenda devi iwe. We'll miss you, brothers. We'll miss you. We'll miss you, brothers. We'll miss you. Hija tene nzo chokela pajowa. Nidabwa chevantu baone kachevo soba. Ine kufunza nanga guys ini sani. Nidabwa iwe wani pasila tabeka phone. Ati wonako veva chitika paneti. Ine kukana sivinga chitiketeti. Utu nitumaluma chetwa paneti. Kucheki ngayali everywhere ya iwe mapost. Uona mafoto na infa wa felamo. Nivambili vantu venespa na sekelemo. Ulo panoni imba nilina chikonko. Na mafanzi yako mwenete wakulili lako. Watumo iwe debi wa family vako. Hello wakamba chindiwe wenze pila. Hati wakalila iwe wenze wamvelela. Nanga ama iwako nyumba ndana zaba mkila. Tawakokola. Yasenda vene pizza iwe tawakokola. Yasenda vene halubusu tawakokola. Yasenda jochi vangu tawakokola. Numba yasenda devi iwe. We'll miss you, brothers. We'll miss you. We'll miss you, brothers. We'll miss you. Ati ifa ikafika ndishi yafika. Palibe ama tava iwe ngati yafika. Sikuti vene banafa ni vopala lae. Vene chiluwa mwana wasa na mene maiko sata. Vene Mandela. Ili benazo ati ndiwe ole mela. Ulo ufuti kaukutia kapamela. Ili be unakota ndiwe munyamata. Yeve ikafuna kutenga iwe himatenga. Vene PJ Karisto Halubusu na jochi vangu. Mani popo hapa nomba ya senda devi Zambia. Rest in peace. We'll miss you. Another classic in the area. It's your baby boy Fuse. We'll miss you, brothers. We'll miss you.
Exclusive from ZambiaTunes.com.
Haxa, the number one producer.